yande joni tani min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde kori jagnalle e moɗon hande sembe habaruji men haaltanani dow filla kon darta wuletego Guidi Mouni région mo Zender nokku to tolaji goni no torri himɓe har filla kon darta bonandaji ko watto himɓe wuuro ngo ene e hooreɓe leydi ndi ene fu ɗum latnake ɗum en sakkula sanne e nana ɗum le habaruji noonni fawari jondu konnanni har filla kon darta hoɗa eggaɓe tewtowoɓe durande hikka o enda leydi Benin haɗi leyɗe goɗɗe waɗa dabbaji mumen naata e leydi ndi enda illunoga e jeego lewru décembre duminaɗe sappo e jeenayyi ɗo du konna en nanan saɗoromaji ko saabi ko ɗum waɗi noonni yewtere men pinnande studio kala ngo haaltana haala tuugade dow leñol na leydi na dina gam batte ɓurdungol na tewtugol kulle goɗɗe ɗume sari haalde majjum madame Goje Maimouna Gazibo o yewtide bande min Balkissa Hamidou ɗum wonno yewtere min pinna hannde kodi jagnalle e moɗon Soumana Amadou kañum waɗanta habaruji ɗi e fulfulde kodi jam woni e moɗon ni ko puɗɗirde habaruji ɗini wonno goo fuu hono sawara ministére uɓe joƴƴinama subaka altinere hannde sappo e tati lewru janvier ndu duɓinaɗe ɗe nogayi ɗum ndu konɗani e do aranga hoorejo leydi Issou Mouhamadou kañum woni hoorejo sawar on endan nder muɗum ɓe kaali haala gotaka laati kadi konɗani hono ƴeewa har filla kan kam wonno dow wattugol woɓɓe yeeso golle ɗum waddi ko mbiyeteɗo général de brigade Didili Amadou kañum waɗa secrétaire général ministére hawjide ndenago leydi général de division Salifu Modi kandu waɗama hono fande hoorejo tamasor sogueji leydi Niger général de brigade Saidou Badje kandu waɗama hoorejo sogueji gollidoji e ley noonni fawari jondu kono général de brigade Siddiku Issa kañum dugu waɗama hon neɗɗo ƴewtintoɗo filla ko darto golleji fawari jondu kono sogueji e leydi men Niger ɗum du konɗa no andinorno latinde ko gouvernement wurtini dekkuɗo junggo dow mayre kañum wombiyeteɗo Abdou Dangala Dima secrétaire général mo gomnati leydi Niger noonni fande ara filla gota kano tawadu konɗani hono no hande altinere sappo e tati lewru janvier ndu enna duminaɗe e nogayi ton en nan tawete po leydi France nokku to fawarde jondu konɗani sogueji godi kogol mum to lanaji piroji mbiteɗo hélicoptère jippoto to wonto Emmanuel Macron hoorejo leydi France aadi jaɓɓitade na mbiyande jaɓɓitake hooreɓe leyɗe joyyi gonɗe le G5 Sahel ɗum du gam batte haalde dow filla ko darto hono fawarde jondu ndenago leydi Sahel kañum e fawarde jondu konɗani hono wadde yurmade yaade e sogueji leydi France ko watto jeɗɗi ko maayi to e ndam Mali ɗum waddi ko fawari jondu konɗani ɓe kalan dow filla ko darto ɗum woni nafakka leydi France e nder leyɗe endan ɗum woni ko hooreɓe leyɗe ɓe endan jiɗɗita e France waɗini ɗum en ɗum laaɓa hakkunde mabɓe fa woɗ ɗum watte to endan po so ɗum waɗama toon du fawari joni yewtereji kewɗi yewtete saabu secrétaire général mo oni fedde leyɗe duniya mawde no tawa ɗon enda ɓe gadda emum yewtere hawtade e fawari joni hoorejo fedde hono fande dental leyɗe afrique wiyete union africaine kañum e hoorejo du konɗa sawara mawɗo mo leyɗe europe leyɗe tubakoɓe noonni kañum e fawari joni ɗum neɗɗo gonɗo do inde leyɗe tubakoɓe do filla ko darto muraduji leyɗe yasin ɓe fu garan potta e batu on endan ɓe gadda e majju yewtere hawtade e fa hande ndu hoorejo hon mbiye secrétaire général mo fedde leyɗe duniyar do filla leyɗe kalaje ɗengal francir ɓe fu pottan e nder batu on noonni faware jondu konɗani ele habaruji ɗin tawadu konɗam hono Barkane kam wonno hono orgal sogueji leydi France wiyete noon laati no wonno wadda balla mumen ele Sahel o enna kandu waɗi andinore caggal hono hippitere ko watto enɗan sinna godar ele alkamisa ƴaɓɓiɗo enɗa nder leydi Niger fa himɓe maayi sanne nden ene kaydu konɗa ɗon enɗan gomnati leydi Niger e hoore muɗum andini wiide ke hono wino ni ɓuuri noon jonka ɓe kisa kina sogueji Niger capanɗe jeetato e jeenayon kay wonko tawa ko maayi e ley ton enda sinna godar on enda tawamadu konna warɓe felli ɓe du konna capanɗe jeɗɗo e jeɗɗo mumen kay ndu warama ɗon sogueji leydi Niger kam wari ɓe riwtiɓe du heddiɓe ɓe ndiwi ɗum koɓe ndiwi ɗum wonno ko himɓe Barkane kay ndu konna tokkitoɓe dow ɓe tokkiti dow fa ɓe kewtoy ɓen endan ɓe mbi ɓe jeeɓe mbaroy ɓen endan ton endan nden ene ka kaddi koɓe garno fu ɓe musiti ɓe cankiti kamɓe Barkane himɓe leydi France kamɓe ɗo waɗi andinore nde endan noonni eɗo filla ko darto fa hande ni aljumare nde endan hecci keña wonno ko faware joni hara dow sigila ko wonno waɗe fa waɗoɓe to endan po wuuro wiyeteno enda leydi France ɗum ɗo hawrtere hoorejo leydi France kañum e leyɗe meɗen G5 Sahel ɗum waddi ko fa hannden pelle gonɗe jonde koye mumen wonɓe no gollana himɓe kayen du kaali fedde latino wadda mballa gu ma ar filla durdugo e rafo wiyetende ACF e fedde leydi hono Norvège kandu konna waddo ballaga mudum har filla on ko dartu himbe dille wambe wetende NRC noni fande Oxfam de do fu kali be bi hono ko wonno lati sadorma hande ko hanta e halama kam woni rafi kedjoral fawar jom ballaga yaate himbe lati be torraje no kewton lati be ko nan galana sogeji galana murtube enda nenne ben don enda yidi ballale sahel don sanne be mi ballaka wala no yottono wodiri ele andinore wotande be bi dubina de sappo e jenay hantode mun latake sadorma sanne yaade ele den enda sabune yewama wakati mo wakati mo hitande wonno timma ko wete novel dun ko no wadde to en Burkina Faso chapantata en joyon neddo kany won ko warabe galana ba gotel le majjum kambe du konna be tawama du konna chapantata gobe fu rewbe non enda non ni fa hande be bisse jewama du konna ni ko burdude fu hono himbe wonbe nodo fellu fellu be ndan be beydi wattude sembe golle mabbe Burkina Faso Mali e Niger hono fodde ko wara wadan himbe ujunaji nayon ele nyal ele hitande enda tay du konna ni ko jabbino dun to de tadde enda fu hono urain himbe kemen jedde chapande jedno ko wara ko dubinade sappo e jeetati noni yarno kaldonom e jabbagol ni no tawa du kondar filla ko darto en gidimuni kandu kondan departement no en jatto en zender be bi to en tolaaji gaddaade gatta indiyan kay ngono torre don en himbe no bonnino den autorité no bonna kulle fu ko hebi no hada himbe naata du kondan ni fawar joni e wendu en dan gabbata nanga liddi dum waddi ko faande bandimi tawa to en dan biyeter faande ni mahamman idi bashir o yele wurto en fa onana dum be bi sabutama himbe wurgo e laamu leydi fu en latni en sakulla
Sengonga miden gi a tolbiyaji der beli gidi muni din di duudi du sanne idi jotto ko watta keme joyi beli fu ko tawale wuro gidi muni e komin mudum tanada fu atawan tolbiyaji no dabba du non tawado der riyam bawdo wadde iri hunde fu nde yi nimbe na dabbaji nati no wawi nangude dum
amma en zide be suma kama baba
muna so ma abam
miden gidi hebude de gonga lawol ko buta dimma tolbiyaji din di duudi sanne idi du hebuninde idi du he nyamude liddi din do beli di min tawa wakkati fu denne miden gi'a fu ko di goni idi gada
kiwa kipi ma barantana mutum
no ga jeego lewru december 2019 ko jabbi dun nonni e do miccintingol ni minister leydi benin kawje fil ko darto durgol kanyu e hawtade e fawar jondu konda minister kawjinde reddi leydi e denago bibbe leydi dindi benin be koji lawol ga hadude hono jawdi war naata der leydi benin di enda yerno wowurno ele hitande 2019 war 2019 dum du konda waddi sadorma sanne sabu himbe je en don non ji gacce majju wi'amadu kambe be ndukon minister kawjido filu man demal durngol enda o wi hono sadorma majju ni woni himbe be ngada gacceji sanne ton enda yerno o hollir kanko enda nimbietedo ako wadnu dansu o placide o wi hunno ko lati sadorma on mawni be sanne kanko hawji filu ko darto hono wittagol dabbaji nata gan tefa durande leydi benin nani ko handi bandi min tawato enda ni fadal alu ilugaya
Sekin mo tisa de jisi
bonon daaji mawdi e war hore dum waddon tomini wakati funde durobe jolti kerol nadde der leydi amin gandurandi joltol durobe ko dubu junaydi de sappo e jetati yaade dubu junaydi de sappo e jenay dum nimbe tato mbara dido mbarmi na inogay e jenay wara ko yitande dubu junaydi didi e sappo e jeddi wada dubu junaydi didi e sappo e jeddi dum nimbe chapande tato e jeego mbara chapande njoyo mbarmina yeli nogay mbula e nay hembre chapande jeddi e jeegom ko wara gomnati leydi bene adake waddude bayle der filla golleji natol durobe leede janane min gadani du durobe leydi bene ben fu talki wodi habbinibe du no gattoyte der no kuje de fu bene du illu jom ko ilabi wadde jahale der leede bandirabe gam famminde nibe do filla durobe joltobe kerol nadde der leydi mudu
am le secteur en matière de transhumance
ko watto hono sukabe windaabe lekkol heybe wonana ujunaji hemre sappo njoy e go'o dum wonno ko winda hono ko hey le region mo zender taydu ko na ko sigilano ko hanno hebe wonno hono himbe ujunaji chapande jeddo e jeddo nene dum don du konna waddi jaati sadorma har fila ko darto jangino mabbe gollido mabbe yeno docteur kawjido fila ko darto jandeji pamarto en zender mbitedo arhali boubakari latir kanyum on enda ni halde bandi mbitedo mustafa mamansani
Min
koptaama laawol hikka winndude janngooɓe lokkol heyɓe 2013, ammaa nder balla himɓe ardiiɓe filla hawju jannde lokkol, min njawtii dimma o cukaaɓe 2018 deki. Ɗum ndu saabi ko min mbi'ino tilsinoo jannginooɓe heyɓe keɓum. Hannden ni min ngatti himɓe jiilo nder lokkoliiji huɓeere Zender Daara. To jannginoowo tawa mo walaa kalaasu, sey o ummine o yaare to walaa jannginoowo. Min adii du faa hannden jannginooɓe heyɓe ko waɗta jannginooɓe 3,000. Min jaariiɓe duuɓe fuu nder sarusuuji amin ngam ɓe jaare ɓe ɓeydoohe. Min jaarii du faa hannden jannginooɓe heyɓe umminaaɓe nder reedu leydi Gadda ɗo Zender. Min ngaɗii ɗum fuu du ngam heɓude mosolo refke ƴonon jannginooɓe nder Zender.
Noni Ousmane Hassan no woni innde makko, kanko heɓi takku baawi durooɓe hitaande hikka ko leydi men Niger. ACE o yehi oyde koreeji makko to enɗan Gaya, ko yeytonde kon ɗan Gaya, sabu to o acci koreeji makko nenene kaydu jam aare heewde himɓe to enɗan Gaya kañum e Malville ka e ngati jaɓɓitiima e dow welwelo majjum. Malville du kono leydi Benin noon ni. Nani ko fawar jooni mbiteɗo Aliidu Salam laatiɗo kañum woni baabi ko o holli e dow filla ko darta jaɓɓitere nde e ko ɓiyi ko heɓi ɗum enɗam.
Moyen noon fuu elaniimo Allah, ndenne miɗen jetta Allah. Joon kay ko min eltani woni o tokkito jogondirde wodde e banndiraaɓe makko durwooɓe ɓee, ngam soɗondirde enɗam ko watta tawe durwo ngo laatana keɓe hunde barke, nimɓe ngarta inna gooto baaba gooto. Hannde no waalete no fije noon faa weeta, nde ɗum wittake ñalawma gon suɓe ko durooɓe ɓen fuu noddondirta kawra nokku gootu ngaɗa fijo manngo ngam soɗondirde enɗam. Allah du wan tawe ɓe jogondiri faa wooɗi nder potal, heɓa durwo ngon laatanooɓe hunde barke, ngam hunde noon ko neɗɗo gooto watta ɗum. Min laatiiɗo abii ko mi wawta yardemo tonne. Allah e jamaare waɗi ko o yettiiɗo, o wadda ni min du hunde weltaare ɓernde sanne. Yettoore an yahde e jama aare nde
e saabu mo to iga
studio kalangu.
Ñande fuu kettine sigilaji studio kalangu alaa sara yande joyi dow radioji ɗi gollitito e WhatsApp ɗo lamba 06 66 66 5.
To on jaggitin sigillaaji jeɗɗiire
altinere fuu nder yewtere pindinol dow fii sariyaji e yiitugol hakkeji.
Talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fii gurnal lobban e batu jooɗa kaalen ko rewɓe yande 6:15.
Aljumaare fuu batu jooɗa kaalen mo hokkoɓe habaruji ngam martude kompa ko waɗi nder jeɗɗiire.
Asawe alal habaruji sukkaɓe ummatore yande joyi lasara e tokkinde e fu fotten faada
madalla. Jonkay en jottake e yewtere min pinnol hannde nde ene studio kala ngu dartina filla hono neɗɗo fu tuugiiɗo dow diina, na dow leñol, na dow nokku jonde nokkure wiide ke jaɓan kulle goɗɗe nder leydi ndi endan. Hun noon ko laati yaaɓi laabi sariya, yaaɓi du konɗan laabi ko talki laamuɗo leydi joƴƴini, woɗi du konɗan waddi bonanda yahde e fawar jo ndenago himɓe. Ɗum du konɗan ni neɗɗo no wawi du konɗan gaɗɗo ɗum nangge duuɓi joyi kasu uddire noon endan. Caggal mum du konɗan ni fawar joni ni no woodi kulle du konɗan ko sawi dow muɗum. Madame Gauger Maimouna Gasibo Thiardowo momin jewtita altinere fuu o yewtini Balkisa Hamidou noyi ɗum yarto.
Neɗɗo fuu tefi tugade dow leñol na diina tewtude jeyal nokkure ɗo nder Niger waɗi gacce mawɗo yaaɓi du ɓatakkeji laamorɗi leydi. Jomum jukkete jukkugol sattugol no Madame Gauger Maimouna Gasibo Thiardowo mawɗo famminiri.
En kaalan ko darta talki séria ko haaloto dow fii leñol leydi na diina. Neɗɗo fuu dariiɗo e dow ɗum ngam ƴamde kulle goɗɗe, to fuu wo fidiri e talki laamorɗe leydi.
Noyi ko mbiɗa ɗum wontiri?
Ɗi leydi fuu se politique watta noon, se jinganoɓe suudu baaba noon, hooreejo diina noon, se laamiiɗo fina tawa noon, fuu tuugiiɗo dow ɓurdingol leñi na diina na leydi. Misali, se neɗɗo no jeya région Tillabéri, bawi'aama hooƴugol himɓe golle wari, kandu woni kooƴo on. Faa hooƴi himɓe Tillabéri ɓurɓe région iji ɓeya, naadu tawe soojaragal atte de joomum no jeya dow so, se hooƴa himɓe dow so ɓurɓe région ji ɗi to. To ɗum woni ɓurdiniggol mbi'aangol ngol wiide ke leñol amen ɓuri leñi ɗi to. Wi'e umme kadde e maɓɓe, sabu leñol waanewo liiɗa leñol men, na leñol waanewo ko watta ɗum wela leñol men. Sabu en ngiya ɗum dego nder internet, so wi'e sukaaɓe rewɓe leñol waanewo ɓuri, to ɗum fuu ko haɗano. Région Tillabéri ni jom so fulɓe ɓen ummo kinno no gaɗa yahdu fayenna leñi ɗi to, so ɓe ballaama fuu boofi gaɗiɗo. Naadu konda wi'e leñol ngol teddine, leñol ngol huufine, to ɗum ɗon du waɗay. Kano woni leñol fuu no waawi waɗde hawriine mum holla fina tawa muɗum.
personnel mais pas en combattant les autres.
Na jukungoji majum wadirto.
Lorsque l'acte de discrimination
de ordinol lenyol wadama na ordinol hardina do tewtuke leedina nokure fa yotteke do wadi rafdena ko der leed misali wiide lenyol gol kanjum buri sam der region waneje dum wadata misali wobbe gi'a mene asilama be no mene je jodaade do naadu be bi'a mene gidi nokure gom gam men songan koobe mene buri semme der region on be gi'a ne fu jodata ko don sehana kambe to dun on du kondan watta ko neddo fu ardin urdiro lenyol naadina gan tewtude nokure der leedi di de ni jomu hebaama no nangete kaso duubi joo no hadeta du kondan jodaade der leedi di
fu séjour sur le territoire nigérien sera prononcé contre
et do won ko habaruji me fulfultili hanese mi assalamu alaykum balen ta jamwali.